Yeah. ABC again. Aim up.
Big time grind. Yeah.
Lazima ni play kabla ni settle. Na grind itoke ghetto.
Na grind itoke ghetto.
Nomba vision yako na kesho. Na pay the price na sinego.
Na pay the price na sinego.
Na practice for perfection.
Yeah.
Na strive to reach full potential. Niko na sex in attention. But all na fight pia ni mental.
Yeah. Juu lazima ni shine. Lazima Kenya najua ni lazima ni shine
bling
lazima ni shine
wallahi lazima
kauna nijua lazima tu shine
ta shine wote
yeah
ukicheki ni loaded you need to care for me court my lowest saina in top safari ni milima na mabonde Koko ambitious, nunataka kufika destination Usikuwa na hesitation, kwa na commitment na dedication Niko blessed beyond measures, positive vibration I'm building a foundation, I ain't perfect, I'm tryna be better Na go hard niki, tafta tenda na kesha na nafaa kwa mka mapema Boy chat kwa dilemma, nafanya mziki na naipenda
Day
government Fans in a tenga, kasongo ya ufala na tubeba na Tumechoka kaa Kenya, Kenya nataka ni nafasi za kupenya Lazima ni fly kabla ni settle, na grind itoke ghetto Nomba vision yako na kesho, na pay the price na sinego Na practice for perfection, na strive ni reach full potential Niko na sight sin attention, but all na fight ya ni mental
Lazima ni shine Kenya najua Ni lazima ni shine
Lazima ni shine
yeah. Kenya najua Ni lazima ni shine Kauna ni jua Lazima tu shine
Ta shine wote
Yeah Lazima ni shine Adi kunyeshe Lazima ni smile
Walai
Na tafta hii time Tundaishi kuget after I grind and ili pass kai ngwai Na make money na na make sense Na jiseparate na ma fake friends I make ends meet naomba blessings Ya kuona jiwangu aki get bent The bread gets fatter kama mama na expect Mpoa mtu anani text text Una expect Niki rap kwa mic na cha watu wako uhai breathless Naendelea grind Jaya chaku try Na tembe ya na time Haijai ni cost shilingi kukua kind
Lazima ni play kabla ni settle Na grind itoke ghetto
Lazima tutoke ghetto
Nomba vision yako na kesho Na pay the price na sinego Na practice for perfection Na strike ni reach full potential Niko na sex in attention Battle na fight na mental
Lazima ni shine Kenya najua Ni lazima ni shine Kenya najua Ni lazima ni shine
Lazima tu shine
Kauna ni jua
Lazima
tu shine
Tuka shine si wo
Yeah